And action.
Hey, what's up, Tanzania? Mimi ni Shade and leo tutakuwa na introduce song mpya na video mpya ya Dully Sex. Tumwacha hapa tutampia video yake ni to nini and atatueleza nini kimoyo ndani. Dully, yeah?
Na fini the
plan. Yes.
Mambo vipi?
Poa kabisa. Sawa.
Phoenix.com.